zero zero one.
Oh, da, 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 da. Fire, fire, man. Fire, 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 fire.
Vicky Wonders.
Niko razi nuze kila kitu changwe kwa jiri yako, cause we fall in love. Fall in love. Ah yeah. Isia zangu zimegonga kwako. Nime fall in love. Fall in love. Yeah. Sijui mimi kiridhi paka naongea peke yangu. Azini hichi zangu feel zajirudia. Yeah. Sijui mimi kiridhi paka naongea peke yangu. Azini hichi zangu feel zajirudia. Yeah. Mwendo wako pole so faster.
Yeah.
Huku nyuma umeacha disaster.
Yeah.
Kupiga timing upate faster. Faster. Yeah. Mwendo wako pole so faster.
Yeah.
Huku nyuma umeacha disaster.
Yeah.
Kupiga timing upate faster.
Baby, aje.
Aje anione.
Aje.
Aniliwaze.
Aje.
Aje. Aje.
Aje.
Wanasema hasla choki na umisha jitoki kwa maneno matamu. Hey.
Na wala
sito sikia za uchuki, sito jali umelala na nani. Hey. Itaje ziba hali zangu moni nisiono sichana, cause you're one in a million.
Mwendo wako pole so faster.
Yeah.
Huku nyuma umeacha disaster.
Yeah.
Kupiga timing upate faster. Faster. Yeah, yeah.
Mwendo wako pole so faster.
Yeah.
Huku nyuma umeacha disaster.
Yeah.
Nipige timing upate faster.
Baby, aje.
Aje anione.
Aje.
Aniliwaze.
Aje.
Aje. Aje.
Aje.
Aje.
Kwangu ni music
like that.